Ua le tau lau o le wha amoe moe o le malo tele mo se pele pesite i wha aipoi po ngai tū pā tutusa i le āmatanga o le tausanga fōu. O na nafi na tu uinai le lafo i se pālota le senate, ma na whaia inai i pālota e wha.
29 ayes and 33 noes, the matter is resolved in the negative. Order. Order.
O le pālota ili te te e po o le leai na au au whaatasi i ai le Labour, le Greens, le Nick Xenophon team, ma le sui tūtu atasi o Darren Hinch. E o lava ili te mi muli muli a ili itu uina le lafo ili pālota na ai o i lava le loo iesili o le malo tele Senator George Brandis i sui o le senate ina ia pālota ili ioe o na o le paule nei o le awala e vave aloa i ai whaipoiponga i tū pātutu sa ili atunu u.
The choice lies in the hands of those who have it in their power to give Australia marriage equality within less than 3 months or to delay it for years to come. Because I say again, a vote against this bill is a vote against marriage equality.
O le mafua anga o le tete e le itu wangai, le Labour, ona o le popolenga i a afianga o itu pā a le LGBTI, i la fonga tau whai whai mawhata wemu mainisi, ai ofina wina le mata upu i se pele pesite. O le taitai o le Labour le senate, o le tamaitai o Penny Wong, mana ia whautua ina marosi le senate, e te ena le lafo mo se pele pesite, ai tu ule mata upu e talanoa ina, ma pālota ina sui o le pāle mene o Penny Wong, o lo o i se unungali i tu pātutusa ma se isi tamaitai.
We have listened to LGBTIQ Australians and we have listened to the broader Australian community, which is why Labour will oppose this bill. But that is not the end of the matter, and that cannot be the end of the matter. Despite the febrile rhetoric of the Attorney General, there is a clear way forward. A clear way for the Parliament to do what Australians want it to do, to resolve this issue once and for all, by voting on a bill for marriage equality. All we need for that to happen is a free vote by members of the Liberal Party.
Ma ele whaingofi ele tawana wina o le tū a le soofa ata Singapore a le Liberals ma le Nationals o lo se e le malo. Ina ia toe te tala le mata upu ma pālota ina ele pāle mene. Na sa unua le suite e tai o le Labour Tania Plibersek ua te tau nei le pāle mia Malcolm Turnbull o Natalia ina se pālota sa oloto ele pāle mene.
We now need Malcolm Turnbull to do what old Malcolm would have done and allow a free vote in the Parliament.
Na sa unua le sui o le Greens, Senator Janet Rice, o lea ua manuia le la asanga mua mua o le tau fio se pele pesite, ai o le la asanga lona lua, o le wha maalo sia le o le pāne mia, e pālota ele moto sui se mau.
I'm very pleased that the plebiscite has now been consigned to the dustbin of history. So we can now move on, plebiscite, because it was so unnecessary.
Ele itali le pāle mia, ai nā o le sui pāle mia Barnaby Joyce, na sa unua, o le tofia o le malo tele, na pālota ina e tangata anu o au se talia nei. O lea ua te ena ele senate le tū lafono i se pelepesite, ua te tawai o na tanu malea mata upu, ai a ngai isi mata upu, mō le manuia o le atunu u.
People in the Senate know full well the promise that was made to the Australian people, and the alternate promise was made by Mr Shorten. The coalition won. If nothing else, you should respect the will of the Australian people.
Nā o le whaatolu o na whaia pelepesite i au se talia nei, e lua pele pesite na whaia i le mata upu pe wha amalo si ata matalavo we tau i vanga au i le taimi o le tau o mua mua o le lalolangi po le conscription, ma le pele pesite i le tau sanga ia whaiva se lau fitu se fulu malefitu na filifili ai le pese mo le vi i o le fua.